6 nanguthile strati ubuye mathlapi eshakazala lendli avuka kusena bo 6 nanguthile strati ubuye mathlapi eshakazala lendli.